الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا, اللهم زدنا علما وارزقنا فهما, والحمد لله على كل حال. أما تندى مجفقا واشتبا اللهم لزوه بيتون دبيوننا tumuwanyagira Allah ne tumusaba Allah sebyengera n'okusaasira kwe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tutambulira mu kitabo ekiyitibwa Asbab Husnul Khatima au Alamat Husnul Khatima, naye buno obubaka insha Allah mu kutandika darusi yaffe ey'olwaleero bugende eri abasiraamu n'abawalimu. Buli yenna gw'olaba akutte omuzindaalo guno n'abaako kyajjukiza abasiraamu, zino ensonga wammanga beera ng'ozimanya era ozitegeere. Buli akwata omuzindaalo guno imadarasa oba khutuba oba kubaako kyabajjukiza gye muli, zino ensonga beera ng'ozitegeera. Ensonga esooka, manya nti oyo akutta omuzindaalo agwa mu nsobi. Manya nti oyo akutta omuzindaalo agwa mu nsobi, mu ekyo kyabeera asomesezza. Ensonga ey'okubiri, era manya nti oyo akutta omuzindaalo atanwa n'aseerera mu masala mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Ensonga ey'okusatu, manya nti oyo akutta omuzindaalo olulimi lutera omukulembera, olulimi lumukulembera ng'ensonga gy'ayogedde wallahi si gy'abadde yeetaaga, naye olulimi ne lumukulembera ima mu mbeera ey'okuvvuunula amakulu mu Luganda oba Oluwarabu, olulimi ne lubeera nga lumukulembera. Era tokkirizibwa ggwe omusiraamu kubeera na kiyitibwa at-ta'assub, ogamba nti oyo sheekhi yeetasobya era kyaba ayogedde tekiddibwamu, eyebeera nsobe eri eggwe awuliriza. Noga nti seeka fulani waaba ayogedde kyayogedde tekiddibwamu, ka babeere nga bamasheekha abalala bazze ne batangaaza ku mbeera eyo, gwe n'obeera n'enzikiriza muli egamba nti sheekhi wange oyo taddibwamu kyaba ayogedde. Oba okoze ensobe okwogera ekigambo ekyo n'okubeera ng'okikkiririzaamu. Kubaffe abatonde tusobya, tugwa mu nsobi ne sheekhiwo aseerera muyiri mwene y'eddiini. So oyina kukimanya ggwe omusiraamu nti newaabeeraani agwa mu nsobi kuba si nnabbi wa Allahu tabaraka wa ta'ala. Embeera endala tokiteeka mu bwongoobwo nti oyo atudde awo, tukiteeka mu bwongoobwo nti oyo akutta omuzindaalo ye kyaba ayogedde talina kusobya, alina kwogera bituufu, ojja kuba naawe okoze otya? Olimbye. Wabula tukubirizibwa abawalimu okubeera nga singa oba oseeredde, singa oba osobezza, singa olulimi luba lukulembedde, ne wabeerawo muganda wa kusisinkana yenna nagamba nti sheekhe ensonga bweti ne bweti wajogeddeko, naye ekituufu kye kino, n'okitunuulira nga ddala kituufu, kibeere ggwe okubeera ng'oyaniriza amazima agakuleeteddwa, kibeere ggwe omuwalimu okubeera ng'okkiriza ensobi eyo gye bagambyeko n'ogitereeza. Kuba bangi abawalimu bw'ogenda mu inibokisi zaabwe tebakomawo kutereeza nsobi ezo. Bangi abawalimu betulabyeko nga wakati mu ddarasa ng'alina hadithi gy'aliko naye ng'eri mawdhuu, mwalimu munne n'amuwandiikira akapapula nga kaliko kamutegeeza nti amuganda wange hadithi eyo gyerese kuba hadithi eri mawdhuu nfu. Mwalimu n'alemerako akapapula n'akateeka mu nsawo era n'atakimenyawo nti hadithi nfu, n'atambula n'agenda. Kati kibeera eri buli muwalimu yenna singa bamugambako nti muganda wange ensonga bweti ne bweti olulimi lwakulembedde, oba waseredde oba wakoze ensobe yaniriza nasiha yebe kutuusiddwako okomewo obeere ng'ogirongoosa tojja kuvaako buwalimu tojja kubeera ng'ovaakola nkazo yadde ebitiibwa byo wabula mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala ojja kufunamu obulungi bungi kyova olaba era tewaliwo gw'olina kunyooma mwabo abakuleetedde nasiha kabeere musaaze wa bulijjo okkiriza okuwabula kwe muddu ayinza okubeera awo tomulabangako ku muzindaalo tolina yewamuli omusanze ng'asoma nagamba sheekhe ensonga gy'okoonyeeko si ntuufu oba waseeredde mu kigambo bwe kiti togamba nti ate gwe wasomera waŋŋamba wasomera wa omumanyi nze ndi sheekh nze ndi gondi ate gwe tolina kye wali osomye mu ddiini mutugyeeko olugezigezi bw'abanga gayogedde ge mazima olina kukola ki olina kwaniriza mazima ago kabeere ng'ayogedde amazima mu kafiri kafiri n'akuwulira ng'olina ensonga gy'otangaaza nagamba nti aa munnange muwalimu ensonga eri bweti ne bweti naye ng'ogenda otunulyanga gemaki gemazima busiraamu bugamba nti nalwakubadde mu kafiri kkiriza amaki kkiriza amazima gakuleetedde togawakanya olw'okuba nti mukafiri yagaleese we gabeera nga mazima tugatwala tuganiriza mu mbeera efaanaganaku bwetyo ate wekibeera nti sheekhe muno yagaleese ate ekyo olina kubeera nga oyaniriza bwaniriza obutagamba nti abasheekhe abo batuvoonola batukolaki 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 batulumbagana ebigambo ebifaanaganaku bwe bityo so tutambuliremu eyo embeera eyo manhaji y'abasalafu abatukulembera bwe baseereranga mu nsonga yonna bwe bakolanga ensobe bwe ba olulimi bwe lwabakulemberanga bannaabwe ne babagambako bakkirizanga ne bakomawo ne babeera nga batereeza ebyo ebitagenze bulungi ne wabeerawo betumanyidde ddala nti oyo ye si ensobe ne waaba ayogedde nga ye akikkiririzaamu nti ge mazima nga bannabbidaa kali kiyinza okubeera kizibu nnyo okusanga munnabbidaa mu kidaala n'omugamba nti munnange kyoliko siddiini kuba alina n'obujulizi bwayesembesa okuyimirizaawo bidaa ye kakati oyo kiyinza okubeera ekizibu mu wannasiiha wabula kuvaayo ku muzindaalo n'otegeeza nti abannange fulaani kyakola kuzuula mu ddiini era ye kennyini munnabbidaa omuzuzi mu ddiini y'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala kuba ayinza okuviirako abantu bangi okubula ne bava ku mulamwa ate nga abayinza okulambulula ensonga eyo abaddu ne badda ku mazima ago Allah ge yassa n'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge yabeera ng'asomesa gategeezebwa abasiraamu n'olwekyo ebigambo ebyo mbikulembezza kubategeeza nti mu ddarusu gye twalaba omulundi ogwayita bwe twali tutunuulira ku kiyitibwa asbaabu husnul khaatima ensonga eziviirako enkomerero ennungi twalabako ensonga zaali bbiri omwali ekiyitibwa iqaamatu tawhidullahi azza wa jalla okubeera nga tuyimirizaawo okwawula Allahu tabaraka wa ta'ala mbwomu bwe awatali mugattako nsonga ndala yonna ne tulaba ensonga ey'okubiri asbaabu husnul khaatima egenda okuviirako okufuna enkomerero ennungi attaqwa ekiyitibwa okutya Allahu tabaraka wa ta'ala wabula we twali tutunuulira attaqwa twaleeta obujulizi mu Qur'an obutulaga nti taqwa singa owangalira mu mbeera ey'okutya Allah ogenda kufuna enkomerero ennungi ne tugamba nti fattaqwa min a'zam asbaab husnul khaatima ekiyitibwa okutya Allah ze zimu ku nsonga eziviirako abaana adamu okufuna enkomerero ennungi era ne tugamba nti fattaqwa sababu litakthiru sayi'aati twagamba ekiyitibwa okutya Allah nsonga eviirako abaana adamu Allahu tabaraka wa ta'ala okubeera nga abasonyiwa assayi'aati ebyonoono byabwe wadhunub n'amazambi gaabwe ne tuleeta aya y'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala gye yagamba mu Qur'an suratu l'anfaal aya 29 ya ayuha allazina amanu abange mwabakiriza intattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffiru 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil 'azim. Aya yone tujireta netulaga nti wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala singa tunabeera mwaba abamutya yukaffiru 'anna ajja kubeeranga atusonyiwa sayyi'atina ebyonoono byaffe wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil 'azim ila Allah ajja kubeeranga atusonyiwa mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kati olulimi lwanseererako n'enjogera ekigambo ku nkomerero y'omusomo gwa fogo ogwayita wiiki ewedde bwe nali nzivuunula aya eyo ne ŋŋamba nti Allah alimu abo abasonyiwa abamusobya. Kigambo ekyo nakyayita ku lulimi lwange ne ŋŋamba nti Allah alimu abo abasonyiwa abakola batya abamusobya. Wallahi oyinza kitunuulira nga tekirina buzibu, Allah alimu abo abasonyiwa abamusobya, naye nga wallahi kigambo kinene kinene mu masala g'enzikiriza. Naye yavaayo n'andabula naŋŋamba sheikh olulimi lwakulembedde waseeredde ku kigambo ekyo okukivuunula yali na mukyala najja mu inbox yange ku WhatsApp naŋŋa sheikh omusomo tuguwuliriza naye mu nkomerero y'omusomo mu butiketike obusemberayo ddala ng'omaliriza omusomo ogambye nti Allah alimu abo abasonyiwa abakola batya abamusobya. Nemugaka nkyetegereze insha Allah tujja kubeera nga tukitangaaza omulundi wetunaba nga Allah kyatukomye nga tulimu abo abalamu. N'olwekyo ekigambo ekyo si kiki, si kituufu, kigambo si kituufu ogamba nti Allah alimu abo abasonyiwa abamusobezza, kuba wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala singa twogera bwe tutyo tuba Allah tumugerageranyiza n'ebitebo n'ebitonde, tuba tumutadde ku levu yabaki y'abantu, tuba tumwenkanyizakanyiza n'ebitonde. Ng'ate mu suratu Ali Imran Allahu tabaraka wa ta'ala yategeza n'atugamba walladhina idha fa'alu fahisha, aba ababeera bakoze amazambi amanene au zalamu anfusahum obanga bo beryazamanyiza emyoyo gyabwe ne bajeemera Allah dhakaru llah mukaseera ako bajjukirirawo ddala ne bajjukira Allah wastagfaru fastagfaru lidhunubihim ne basaba Allah abasonyiwe amazambi gaabwe. Waman yaghfiru dhunuba illa Allah tewaliwo asonyiwa mazambi okujjako wakitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, era ne batalemera ku ebyo bye bagwamu nga nabo bakimanyi nti ago ge bakola mazambi Allahu tabaraka wa ta'ala tagagala. Kale ne kibeeranga ekigambo ekyo tukijjisaawo n'obujulizi obwo, era si kigambo kituufu okwekanyankanya Allahu tabaraka wa ta'ala mu kusonyiwa. Teri asonyiwa byonoono okujjakaani okujjako Allahu tabaraka wa ta'ala yasonyiwa amazambi. Era bannatafsiri baleeta ekigambo ekyo ne bannyonnyola Allah ogamba nti waman yaghfiru dhunuba illa Allah tewaliwo asonyiwa okujjako Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne bannannahawo bw'oba ogenzeeyo bajja kutegeeza ensonga eyo nti illa Allah eyo harufu lhasr ati Allah lafdu ljalal linnya lyo wekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala istifham kubeera nga abuuza omwana adamu naye nga Allah teyeetaaga ansa kuva gy'oli wabula nga kyekituufu nti teri asonyiwa byonoono by'abaana adamu illa Allah okujjako Allahu subhanahu wa ta'ala. La ahadu yaqbaru tawba at-ta'ibin tewali wakiriza kwenenya kwabenenyi illa Allah okujjako Allahu subhanahu wa ta'ala wa yaghfiru dhunuba al-mudhiminin ila Allahu tabaraka wa ta'ala yasanywa ebyonoono byabo abamusobya wa yamsahu al-khataaya al-mukhti'in illa Allah okujjako ila Allah yasangula ebyonoono byabo abononyi. Ekyo kale ekigambo ekyo tubeerenga tukitereezaamu wa barakallahu fiikum. Insha Allah katulabeyo ensonga eyokusatu min asbaabi husnal khaatima mu nsonga eziviirako okufuna enkomerero ennungi eyitibwa istiqamatu al istiqamatu okubeera nga obeera munywevu kwekyo kyoleka ekituufu n'otakivaako sababu lazim min asbabi husuni lkhatima nsonga nno yamaanyi nsonga nno yakitalo mu nsonga ezinaviirako omwana adamu okuva mu bulamu buno obweduniya nga naawe allahu tabaraka wataala gyolaga birungi kyeyatugamba allah mu quran inna allazina qalu rabbuna allah mulimu abaddu baffe mu duniya qalu rabbuna allah ebbanga lyonna bakowola omulezi waabwe allah ne bagamba nti rabbuna allah omulezi waffe ye allah atuliisa ye allah atugabirya ye allah atuwa obugagga ye allah atuwa ezzadde ye allah atutta ye allah atuwa obulamu ye allah bwe tuba tulwadde atuwonya ye allah rabbuna allah omulezi waffe ye allah ku buli ensonga yonna thumma istaqaamu bwe bamala ekyo kitegeera ne banywera ne batagatta ku allah ne batanoonya riziki walala ne batanoonya mikisa walala kugisaba walala ne batanoonya zadde mbakubi babitabo nti jangu nkukyusiza oluzaalo oba jangu nkuwa oluzaalo olubuto lwabula genda ew'omusawo fulaani akuwa olubuto ne batagendayo ne bakimanya nti allah ye byonna allah yatuwa byonna ne bamanya nti allah ye mulezi waffe yatuleesa yatugabirira n'ensonga ezisigadde thumma istaqaamu ekyo nno ne bakinywererako paka allah lwabajjamu emyoyo allah kyeyagamba nti abo la khaufun alaihim tebagenda kubeerako kyebatya wala hum yahzanun era tebagenda kubeeramu abo abanakuwazibwa qala sidiqa radiallahu anhu abubakari sidiqa radiallahu anhu ku kigambo ekyo we yabeeranga abuuzibwa ku kigamba nti anla tushiriku billahi shaia omwana adamu alina owangala ku duniya nga tagatta ku allah nansonga ndala yonna kuba allah atugaye nti musinze ye era mukimanye nti omulezi wammwe ye allah thumma istaqaamu oluvannyuma lw'okukimanya nti allah munywere munywere munywerere ku tawhid temugatta ku allah kyebabuuza abubakar sidiqa radiallahu anhu ne bamubuuza nti ekigambo omubaka sallallahu alaihi wasallama kyeyagamba anla tushrik billahi shaia obutagatta ku allah ebbanga lyonna obutagatta ku allah embeera zo zonna obutagatta ku allah mu buwangaazi bwo bwonna yadde akantu konna kyeyali ategeeza abubakar sidiqi n'agamba omubaka waffe muhammad sallallahu alaihi wasallama kyeyali ategeeza al istiqama kubeera ng'onywerera ala tawhidi kukwawula allahu subhanahu wataala wafassaraha umaru bunu khataabi radiallahu anhu umaru bunu khataabi yabeera nga yakinyonyola ekigambo ekyo mubaka waffe muhammad sallallahu alaihi wasallama kyeyagamba nti anla tushrik billahi shaia munywere temugatta ku allah n'ensonga endala yonna umaru yagamba nti bil istiqamati ala al amri wannawaahi baddu kubeera nga bagondera allah ne banywera ku biragiro bye n'ebyo allah byeyaziiza ne batabigwamu ebbanga lyonna kunywera ku biragiro by'owekitiibwa allah n'onywerera ku sala watali gireka n'onywerera kukusiiba watali kuleka n'onywerera ku nsonga ez'okusinza allahu subhanahu wataala ate n'onywera obutagwa mu ebyo allahu tabaraka wataala bye yabeera nga aziiza wafassaraha dhunuraini ate ye dhunuraini yabeera nga annyonnyola ekigambo ky'omubaka waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe manyi obulungi ayitibwa uthman bunu affan radiallahu anhu yabeera nga yagamba nti ikhlasu lamal lillahi kubeera nga omuntu anywerera kukola emirimu emirungi naye nga agikola ku lwa allah yekka tateekamu riya tateekamu kabandabe eswala zisala ku lwa allah okusiibasiiba ku lwa allah zaka giwayo ku lwa allah kusomesa asomesa ku lwa allah ikhlasan lillah nga buli kimu akirongoseza ddala atereereza ddala emirimu gyakola ku lwa allah nga tayeetobeseemu nambeera zonna zirimu kukola ku lw'abantu nabampulire nakwewaana nakweraga nakwemanya wafassara sheikh alislam ibunu taimiya rahimahullah Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah yabiranga hadithi yomubaka wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ajiyagama anti alla tushrik billahi shay'a iya jinyo nyolana gamba anti bimahabbatu ubudiyati kubiranga umudu wa yagala icho kubiri mumbiri yukusinza Allah subhanahu wa ta'ala ngwina ubuomirivu mkusinza Allah iranga nechi gambo kalmatu la ilaha illa Allah watukiriza ukuchagala nochikakasa nobiranga tewe kubira saidi na saidi mumbira ifana gana kubwetu chishitibwa al-istiqamatu ukunywira jaha al-hadith hadithi yajja kunabi wafi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akhrajahu imam muslim yabiranga jifulumya Sufyan ibn Abdullah radiyallahu anhu yabiranga ajogirana gamba antikala kultu ya Rasulallah gamba antinabuzu mwaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam kulli fil islam qawlan la asaluhu an ahad ghayraka wangi ya Rasulallah mbulilaye chigambu mbusilam la asalu anhu ahadan ghayra sigenda kubiranga chibuza muntu yenna ataligu ya Rasulallah qala mubaka sallallahu alayhi wa sallam chiyafamu gamba kul gamba amantu billah thumma staqim gamba anti nakiriza Allah thumma staqim uluvanyu mubirengo nyuelira kwecho ngomulezu wa ye Allah watali kubirengo kula shiriki yadogamba anti kandokoke yadogamba anti kansamiri no nyuelira kukukiriza Allah subhanahu wa ta'ala aka Allah jalla fi'ula bali kutusako okufa nga Allah buyatugama mu Qur'ani bwetwalabye innal ladhina qalu rabbuna Allah ababava ne bachogera nti omulezi waffe ye Allah thumma istaqamu oluvanyuma ne babera nga banywera tatanazzalu alayhim almalaika tugenda kubera nga tubasiza bamalaika alla takhafu wala tahzanu bamalaika abo babatuseke ama ebigambo ebyesanyu amawulire agesanyu alla takhafu temutya temutya waje mulaga wala tahzanu irate mona kuwala kubyemolese ku dunia mulisa abaana mulisa abakyala mulisa emirimu gyammwe mulisa ebyo temuna kuwala kwebyo byemolese ku dunia wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun iratu basanyu sana maulire agisanyu nti Allahu tabaraka wa ta'ala abawaddi nyomba eye mirembe ekibwajjana allati kuntum tu'adun yubulijo yebabalaganyisa nahnu awliyaukum fil hayati dunya mukimanye nti mmwe tubadde minywanyi gyakulusegere mu bulamu buno obweddunia bwe mubaddemu wa fil akhira era nabwe ekityo tugenda kubeera minywanyi gyammwe jemulaga wala kumfiha ma tashtahi anfusukum ila mchimanyenti mujana Allahu tabarak wa ta'ala java wadde mulimu ebibyo na emewe jamu jibiru birira jibiagala jibigombo kufuna wala kumfiha ma tadda'un ila mujana mulimu ebibyo na ebibalaga nyisiwa nuzla min ghafulu rahim bwatyo Allahu tabaraka wa ta'ala buyabeera nga tutegeeza nti singa omuddu ananywerera ku ekyo ananywerera ku ddiini eno ey'obusiraamu agenda kufuna ekiyitibwa husnul khatima nga mu mbeera eyo Allahu tabaraka wa ta'ala agenda kubeera nga amusindikira bamalayika bamusanyuse n'amawulire agessanyu agejjana n'okubeera nga wannajaati minan nar Allahu tabaraka wa ta'ala agenda kubeera ngaera amutaasa omuliro gwe ekibeera nti mbujulizi obwo ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kyeyategeeza n'atugamba nti li ahli listiqama eri abo abanywerera ku ddiini fahum alladhina dhaqu halawatu wa ta'am alibada bebonna abakomba ku buweemerevu bw'okubeera nga basinza Allah singa banywerera ku mirimu egyo Allah gyayagala wahum alladhina tatanazzalu alayhim almalaika inda almaut era beebo Allah bagenda okusiza bamalayika mu kaseera k'okufa litubashiruhum biljanna era nga babasanyusa n'amawulire agejjana allati fiiha ma la ayinu ra'at ngijaneyo jibagendo kuyi ingizibwa ama soga abwe wali wabigata labangako wala udhona nsamiat irayadde amatu bigata ulirangako wala hatora ala kalli bashar irayadde emetima jabwe bichitaluoza angako nti obachino jechiri obachiri jechiri na ye balibisanga mojana yo chitibwa Allah subhanahu wa ta'ala ila Allah akusiza ba malaika mukasira ko kufa ne bakusanya sana maulira gejjana ne bakusanya sana maulire ago kubera nti Allah tagenda kocha muliro gwe ogogwe yatekera tekera ba muliaza manya wano ku dunia aba mujemera wano ku dunia neba gwe banga lyo malango ina istiqama Allah agenda kubera nga kutusa ko husnul khatima enkomerero ennonji ekyo kye tulabye olwaleero min asbab husnul khatima muzimu ku nsonga ezivituviirako okufuna enkomerero enki enkomerero ennonji Allah kiyaga nti fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu muberenga munywera eri Allah tabaraka wa ta'ala mwebe byabalagira wastaghfiruhu era mumusabe Allah aberenga abasonyiwa aberenga abasangulako ebyonono byammwe nabi wafe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba hadithi emanyiddwa esomebwa buli kaseera ittaqullaha haithuma kunta muti Allah una obuli haithu makunta mchifocho nacho obuli fi kulli makan fi kulli hal fi kulli buli wana obuli mirango tirao Allah obuli Uganda tia Allah obugenzi Saudi tia Allah obuli mu America tirao Allah kuba banadamu batia Allah Uganda biwali abamumanyi ne bwafuluma bwati Uganda na agenda mu nsije batamumanyi nga atatandika obono nefu naga anti afulani kasaya ve Uganda na ingire nsije bata mmanyi omwenga anywa zala muzanya ba malaya abendako kale tuti Allah ittaqullaha haithuma kunta kya Allah wanawo biruli watibi sayiata alhasana era bobango ogudde mu mbeera ey'okujemera Allah gobeerezaako ekirungi ekyo ekibadde ekibi tamuha kijja kusangulibwawo kino ekirungi ky'okoze n'ekisemba insha Allah wakawafe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabeeranga litegeeza n'atugamba nti istaqimu abanga abasiraamu munywere munywerere ku kusinza Allah temoku tukaona kusinza Allah biri abiri mwesatu yakuleko sala biri abiri mwena sigala ngo sala sigala ngo siba sigala ngo wayo sigala ngo gondera Allah tugamba nti afe twasala emyaka nsanvu emabega ate kati tukyasalira ki bahaja bagenda ku nyumba y'ekitiibwa Allah komaona ata sala nagamba nti gwe swala zensadde ku haram onozituuka kudde empeera zenfunye eyo mpitirivu kati soto nyumiza bya swala abala bazimba mizikiti naga abasiraamu kasita basaala empeera ezo zonna nzazifuna nze yazimba omuzikiti nedda baka yagamba nti istaqimu munywerere ku mirimu egyo Allah gyayagala paka lwe munaatuukibwako okufa waalamu anna khayra amalikum assala era mukimanyi omulimu gwe musinga okwekwatako ennyo assala mwekwate nnyo kuki ku swala mwekwate nnyo ku swala eyo obulamu bwo obuwangaazi bwo okutegeerako nga tokutuseewo na swala hata oli ku kitanda mulago bakuwanisa amagulo ino okusaala teweerabiranga eswala beera neistiqama ku swala kawuledde hatta balina gye bakusibidde nywerera ku swala oba wuwa ne oba tolina wozonga mbutuufu onoonyeza wootayamama wabuze nywerera ku swala saala mweyo embeera gy'oba olimu mubaka watu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yabeeranga litegeeza kibannange waalamu mukimanyi anna khayra amalikum assala omulimu ogusinga obulungi gye muli yeswala omuntu asobola yavuwala etulabanga takyawaayo era nga n'ensonga nammwe mugiraba nti bizinensi yajjamu ki emizogo bano takyasobola kusaddaaka omuntu asobola okubanga bulijjo akola hijja Allah n'amugezesa nga takyayina busobozi akaddiye omuntu asobola okubeerako embeera yonna gye yali akola mu kusinza Allah ne butuuka nga takyagisobola naye ate ekiyitibwa essala mubaka atugambye nti waalam mukimanye anna khayra amalikum ssala omulimu ogukyasinze ye ssala obuwangaazi bwe tokutukangawo n'esswala naddala fe abaami abasajja Allah okuva lwe yatutonda ne tukula ne tutandika obbalibwako esswala teri kugireka paka kufa teri kuleka swala paka kolaki paka kufa wabula baabakyala Allah yabaagala nabeera nga bwe bagenda mu nsonga zaabwe ez'ekikyala amasala gamanyikiddwa kyala waaba ali mu nsonga takkirizibwa kusaala mukyala waaba ali mu nifas takkirizibwa kusaala takkirizibwa naye ffe ebbanga lyonna mwezi ku mwezi ng'osaala esswala ttaano awatali kuleka yadde etya yaddeemu awatali kusawo yadde ensonga n'etya yadde n'ensonga n'emu ojjako mubaka kyeyagamba nti woba obadde weebasa esswala n'ekuyitako faliusalliha gikola otya gisaale mu kaseera ako ng'ozuukuse bw'oba badde ogyerabidde era faliusalliha idha zakaraha gisaale mu kaseera w'ogijjuukiridde nti neerabidde bwerabizi saasadde zuhuri naye ekitali ekyo muganda wange fe abaami tetuleka swala obuwangaazi bwaffe bwonna baka sall allahu alaihi wasallama n'akomekereza ebigambo bye n'agamba wala yuhafidu ala alwudua illa almuminu era teri yeekuumira kuwuzu teri yeekuumira kuwuzu teri yeekuumira kuwuzu n'agikuuma ngaebbanga lyonna buli womusanga aba newuzu buli womusanga aba newuzu illa mumin okujjako muki okujjako omukkiriza ebbanga lyonna yo jja mmusanga ng'alina wuzu ate wuzu ekuggusa ku ssala kitegeeza ye omukkiriza takutukawo nakukola ki nakusaala oba mbaga ayimirizaawo esswala oba ki ayimirizaawo esswala oba ki ayimirizaawo esswala teri kimugaana kusaala okunywerera ku ddiini y'owekitiibwa Allahu tabaraka wataala n'okunywera obutagwa mu mazambi bwobadde toli mu bayimbi kkiriza otuukibweko okufa ng'era toli mu abo abafiira ku mbeera ey'obuyimbi oba tobadde muzuuzi mu ddiini kkiriza otuukibweko okufa ng'era toli mu abo abayingidde ebidaala bya mawulidi ebidaala bya buruda ebidaala bya dduwa z'amakumi ana ebidaala bya dduwa ez'abaana b'amasomero ebidaala bya dduwa ez'abafu eza buli mwezi ogwa ramadaani n'ebirala ate twatandise n'olaba nti naakiika nayo baagitaddeko edduwa okusoma edduwa ya akiika mu kaseera nga basalira omwana ekimanyikiddwa nti ibaada nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama gye yabeera nga tukubiriza okubeera nga tujjumbira yenna abaafunye ezzadde weebaze Allahu tabaraka wataala omwana ow'obulenzi osale embuzi zo bbiri oba endiga omwana ow'obuwala osale akabuzi kamu oba akaki oba akaliga naye twagenza olaba abaana adamu nayo bagifudde mukolo gwakubeera nga basomerawo edduwa eza kabaadi iyadambilla kkiriza obeere ne istiqaama ogenda otuuka mu myaka emikulu ng'era toyingira mu mbeera ya bid'a wabangi betuwulira aga nti affe munnange naffe twaliwo twali basalafu twali batabuliiki twaliwo naye essaawa z'olwaleero ng'ate omulaba ekanzu agigolola agende ebidaala bya mawulidi iyadan billah saba allahu tabaraka wataala atunywereze ku kumusinza era allahu tabaraka wataala atwewaze omujembe n'ebbanga lyonna wabaraka llahu fikum wanafa bikum wakathara llahu min amthalikum wafaka llahu ljamia lima yuhibuhu wa yarda walhamdu lillahi rabbi lalamin la